Ua whasalaina i le wharepuipui mō le tolu tausanga se tasi na avea ma minister o le kabineta le Labour i le mālo se tete o New South Wales, Eddie Obeid. O le awhai kerisi masi i le wharepuipui Eddie Obeid, ina ua aumaia le whaai unga le whamisinonga mā walunga i le asatofi o le vai aso na te anei. O Obeid ua fitu se fulu ma le tolu tausanga lo na matua, ma na whasalaina i le solitu lafono o le whaia o ni whainga le whaamaoni, ai o ia tau avea se tofinga o le malo. Na whaonga ina Eddie Obeid, lona tūlanga o se sui o le pāle mene, e tūle iei se tangata whainga luenga i leo fwina atu o lisi i whanua o loo iei ni whale enga i Circular Quay, le vaenga o le ngāta i whale o sini, lea o loo iei le whale māta anga le Opera House. Na tele i whaailoa ina i le taimina i a whaiaile nei whiutanga inga, o ia malona a inga, e umia le tele o sea i ni whale inga se lua, i whanua o loo iei le lisi. Ina ua au maiana na whaai unga na sāu noa le whamasino Silly Justice Robert Peach Jones, e tā ua tele ona avatu i tangata lau tele le whiau, e le tali e ina whainga le a mia tonu masoli tū lafono, e ilatou o loo umia tofi le mālo ma le pāle mene.
Corruption by elected representatives consumes democracies. It destroys public confidence in democratic institutions. It opens up consideration of alternative modes of government, especially those that offer an illusion of security and order.
Se vaenga o le whaaiunga a le fionga le whaamasino Justice Robert Peach Jones. E aumaia le whaaiunga le nei, ina ua tele tausanga o whaia su esuenga le ICAC, le Independent Commission Against Corruption, i solitu la whonua Eddie Obeid, ai o avea masui o le parlemene i New South Wales. Ua wala awina i anisi le tatau na whaavaina o seitu tino e pei o le ICAC, e iloiloina whainga le whaamaoni pe solitu la whono, a sui whaipule i le parlemene tele. Na sāu noa le sui o le Labour Anne Ali i le Sky News, e tāua tele le iai o le whaatua tuanga o tangata lau tele, i ona sui tofia, sui whaipule, ma le whono whaitu la whono.
The judge in passing his sentence today said that the damage was done to political confidence and the confidence of people in the political system. So I think that that's something that we need to treasure, that's something that we need to protect, and that's something that we need to work on here in Australia.
And Ali, se sui le leipa i le parlemene tele. E le ngata i le whaasalanga i le whale pui pui, ai wa se iai fo'i i lalo le whaai unga, le penisione Eddie Obeid, lea e se lau lua se fulu afe tāla i le tausanga, mō sui umana vea mawhaipule po o minista i le parlemene se tete o New South Wales. Whaato a mawhai o na mangalo pe tatala o ia i le palola i le masina o te sema o le lua afe se fulu maleiva. O se tamaita i tusitala le Fairfax, Kate McClement, ua tele tausanga o ia sa vea ua ma su e su e ina whainga le whaamaoni a Eddie Obeid. Ina ua au maia le whaai unga, na ia tā ua i le Sky News i whaformai o le whale whaamasino, e ubi e iai isi whainga soli tū la whonua Eddie Obeid e le i mōli ai, pe whaamasino ina ai. Ai o le whaasala ina i le mōli angale nei, ua au mai ei le whaau, e le a mia tonu, ma tā la whaanga i le whaau ngā ina e sa tangata olona tūlanga, e sa ili e sona manuia, mō ia, po olona a inga, ai o i se tofinga, o se sui whaipule o le pāle mene.
Look, I think it's a fabulous thing that justice has been done. And even though Eddie Obeid has been convicted basically on one act of corruption when there's been a lot more, it's fantastic that the people of New South Wales can see that politicians cannot be allowed to use their very high office to make profits for either themselves or their family. So I think it's been a vindication for journalism in that it's great to know that you can hold those in power to account and that there will be consequences for their actions.
Le tamaita i tuisitala, le Fairfax Media, Kate McClement.